mumi suso.
Ishi dem tu ataj.
Misitaki tena mumulizie, sambona nimemposti amuja mona nye. Nimemsevu jina mzuri hacha lisifie, ukimsachi unamuona pambe mutulie. Oya we, ninae mmoja domana nimemchagua, wenye wivu mtulie, koma lazi mnungua. Najua inawauma penze tunawasumbua, atakio salimia mnasema najishaua. Uzuri umewazidi wangu, nando mana wanachonga sana. Wende kawaleo zamu yangu, watapata tabu jaman.
Facebook nimeposti switch yachi, hata Google nimeposti switch, na TikTok nimeposti switch yachi, jamani nimeposti switch. Facebook nimeposti switch yachi, hata Google nimeposti switch, na TikTok nimeposti switch yachi, jamani nimeposti switch.
Basi weka kibando cha jero bibi wangu mwone, alivopendeza shoti kama umeme. Kendo marikia wangu natamba mifalme, kanishika kanikamata yani usipime. Yanini nifite nataka neke bango, mapenzi ya Zara nistakite na magendo. Wakujue we my sweet, kipenzi cha roho yangu, mama wa watoto wangu my angel. Na wajue kwako sioni sisiki mai wangu, kundono nikidhigi shida zangu.
Facebook nimeposti switch yachi, hata Google nimeposti switch, na TikTok nimeposti switch yachi, jamani nimeposti switch. Facebook nimeposti switch yachi, hata Google nimeposti switch, na TikTok nimeposti switch yachi, jamani nimeposti switch.
Wanangu mimi nimeposti amjamuona nyie, wena nese kwa na bando ajeni mnunule. Wanangu mimi nimeposti amjamuona nyie, wena nese kwa na bando ajeni munge. Mikono juu nyosha,
weka mbona mbala,
kwa wanangu wenye bando leo kuna kulala. Mikono juu nyosha,
weka mbona mbala,
kwa wanangu wenye bando leo
kuna kulala.
Hakuna kulala,
hakuna kulala leo,
hakuna kulala,
hakuna kulala leo.
Oh, misuso msani, Kopero TV, KVC DJ, Natoru Nyama.
Timbazer Records.